nijenga sijo ni jaribu. Basi ja kuja kujaribu, ja kuja kuharibu. Spandi mwami upanda Bugatti, lakini siyo yangu sinyane ibangu. Ndo hati niliangu kia msupa kakando. Ashanti miungara suti tai na shati. Ntupa mlika muzi mtongu nikabai kuati. Wana nichukia lakini hawani party. Ninge wapiga vita but violence sitaki. Misi yogo pagi miupita katikati.
Siezi kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, na sitoki, siezi kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, na sitoki.
Kulagi keba mtani miukulanga ndizi. Kasi gold mchongu ninge kuanga muizi. Amenipea talent kama ya Liluizi. Lakini siya madre kama ya Chris Breezy. Nimejia mini hii rap game Johnny Easy. Miwandika crank ngoma za siku hizi. Zapendwa na mabuda mama dhapia machizi. Mistari kali kali yoho mi kama easy. Gauni ya mini buda uliza Young Jeezy. Juhi ngoma ni rap bado napiga tizi. Wanadai wame advance misi yezi advance. Mi hu advance kama ras.
Siezi 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 kui, siezi kui, 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 na sitoki. Siezi kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, na sitoki.
Bado na come slow, mina hari kama porta. Daily mi wafanya check up jumi, ni rap doctor. Industry na groto, lawa naendelea kuwa shota. Nikipata wife, ndio nianze kutafuta daughter. Wako haji wa mic, vocals zangu Johnny softer. Speakers na raruka, juu vocals mekuwa hota. Wana type beef na wezi wa forma zesi wamesota. Toshi mboga na chanyuma kiji kokota.
Siezi kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, na sitoki. Siezi kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, siezi 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 kui, siezi kui, na sitoki.